AM Records.
Sijinita kibazi, ndani moyo wangu nkashindwa kuhema. Ukaleta maradhi, ndani moyo wangu nkashindwa kunena. Cha thamani ndio huwa mawindoni, wanatamani hata leo we wao mikononi. Hawana imani, wana maneno kifiti, hawana haya silani. Nia yao nitweke duniani, wazabi zabina e. Hodae, 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 hodae. Wazabi zabina, noma neke wasikie. Wazabi zabina, hodae, 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 hodae. Wazabi zabina, noma mama wasikie.
Hey, hey.